Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi Radio Ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero turi no kuri radio yacu voa.com, kuri YouTube, Facebook, VOA Radio yacu, naho iki kiganiro cyanyu muragikurikira uko kirimo gihita kuri radio. Muri isanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni koko muri isanga. Mbararikira iki kiganiro kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA Radio yacu. Nababajije nti wari wabona igare rikoze mu migano? Nti si igikinisho tuvuga, ni ukuri rwose. Ni igare nyaryo, rikomeye, riramba, wirukaho kimwe neza nk'andi magare yose usanzwe uzi akozwe mu byuma. Niba ugira ngo turakubeshya, iyizire wiganire n'umutumirwa ubizobereyemo. Maze rero nshuti zacu, umutumirwa wacu ni Munyanziza Gerard. Yavukiye mu Rwanda, arererwa mu Bubiligi, yashinze kandi ayobora ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL, mbese ASBL mu Gifaransa ni ukuvuga nta mipaka. Akora amagare mu migano rero. Akuriye kandi umushinga witwa Maibu Bike uyagurisha. None rero ntabatindiye mbazanira umushyitsi. Munyanziza, urahura komeye?
Murakomeye cyane. Kamirindi Thomas, mukomere cyane.
Komera. Ngushimiye rwose byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ariko rero ikintu nagira ngo nkubwire cyihutirwa, bafite amatsiko pe. Ndagukurahiye rwose bafite amatsiko. Reka ngusomere nk'aka kantu Niyo Mizero Egide yanditse kuri Facebook. Ntabwo ari we wenyine, turagenda tubisoma buhoro buhoro mu kiganiro. Ati mbega we, ariko se mwanditsi w'iyi nkuru waretse kutujijisha? Bisa nko kuvuza song, no kuvuga indirimbo ku radio hanyuma mugacamusa. Tuvuge ukuntu twabonye amasanamu yayo, ni muduha amafoto. Amafoto twayashyizeho, ariko rero nanone nkwisabire Gerari uze kutwohereza amafoto meza nimba bishoboka, hanyuma tuyashyire nimba ufite n'amavideo nabyo. Ndaza kugusaba rwose niturangize iki kiganiro kuri radio uze gufata umwanya ubitwoherereze. Noneho ntabwo ari kwamamaza ibyo ukora, ntabwo ari kugukora publicite mbese mu Gifaransa nk'uko babivuga. Oya, ni ukugira ngo abantu bashire amatsiko, kubera ko ndakurahiye rwose bafite amatsiko. None rero twinjiye mu kiganiro nyakuri, igare ry'imigano ribaho?
Igare ry'imigano ribaho. Erega nta nubwo ari igare rigumbuye vuba, ni igare navuga rimaze imyaka itari mikeya.
Ryatangiye mu 1894. Yego.
Ubundi nuko ritari ryamenyekana ku isi yose, ariko mu migabane hafi yose y'isi yose ndakeka ushobora kurihabona byibura umuntu umwe cyangwa babiri barifite. Ariko twebwe uwo mushinga tuwumazemo imyaka hano mu Bubiligi igera nko kuri 3-4. Ubwo rero nk'uko wabivuze mu ntangiro, rwose ni igare
riteye nk'ayandi yitandukanyirizo ryo nuko rikoze mu migano ayandi akabakoze mu byuma kandi kindi nanone itandukanye n'andi nuko ari igare ridakorwa bakoresheje ibyuma ndavuga ntabwo rishyira mu ruganda ngo ushyire mu migano hasohoke igare ni abantu barikora n'intoki niko navuga nuko ni mu gifaransa bita un produit artisanal donc rikorwa rwose mu buryo rwa gakondo n'ubwikorwa mu kinyarwanda.
Hanyuma umusaza ngeze ndore nawe yanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati mbariza umutumirwa uti iryo gare rigira amapine nk'ayandi magare none se barifungisha amaburo cyangwa n'imisumari?
Mu byukuri ibyo gare icyo ritandukaneho n'ayandi nk'uko navuze mu ntangiriro ni icyo bita ni nka shat ndetse ni cadre mu gifaransa
no mu kinyarwanda ndumva bavuga cadre y'icyongereza nako yigare mbabarira yego
ibindi birikikije niko navuga amapine amapine ni nk'amapine y'amaganda asanzwe hanyuma ibindi byuma tuvuge bihindura amavitesi cyangwa ibiri abakandagiraho cyangwa amahembe y'imbere byo bita furushe kubera ko ni ku igare ni igice kiri sensible tuzi ko navuga mu kinyarwanda nuko ni ahantu
horoshye
gufata shoke horoshye bikozwe aho ngaho hakozwe mu byuma kanini hakozwe mu byuma ntabwo hakozwe mu migano ariko iyo ngarutse ku mapine no ku
amaburo
amaringi ubundi abakurikiranye iby'amagare bazi ko amagare ya kera ariko n'ubu arahari ko adakoreshwa cyane burya amaringi batangiye bayakora mu biti ubwo n'uyu munsi hari abantu bagikunda ayo maringi akoze mu biti nuko natwe dufite umushinga wo gukora kugarura ayo maringi akoze mu biti none ugashyiraho amapine asanzwe kandi ni amaringi aba akomeye nk'uko kera bayakoreshaga akururwa n'amashevari cyangwa iki amafarasi donc ntabwo bateramo imisumari nsubije umuntu wabaza icyo kibazo ntabwo ari imisumari bakoresha ibanga ahantu riri ni aho imigano ihurira kuko abantu babimenya cyane ntabwo ari uko ntabwo wafata umugano ngo uteranye n'undi ngo ugende aho imigano ihurira harimo ibyuma kanini harimo ibyuma ntabwo ari umugano batangiye n'undi gutya gusa ndetse ahantu hose hari koroshye aho intebe bayishingira aho ifurushe bayishingira aho bashyira biriya abanyonga babifatira aho ngaho hagiye hari n'ibyuma byo kugira ngo iyo migano ifatane
nuko hari n'undi witwa Etienne niyo nkuru atubeshye bwanyu ndaburambiwe byabateye amatsiko cyane none umbabarire Munyanziza kubera ko iki kiganiro si cyawe nanjye twenyine ahubwo ni cy'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika niyo mpamvu nagira ngo nguhe babiri bategereje ku mirongo ya telefone uwa mbere ni Muvunyi Siriro undi ni Daniel ubwo araza kutubwira n'indi izina rye noneho rero reka tubanze duhamagare Muvunyi abaze ikibazo cye cyangwa se atange igitekerezo cya nyuma Daniel nawe ube wihanganye ugume ku murongo ndahita nkuzaho noneho duhamagare Muvunyi Muvunyi
ndakumva kanyure ndi we
urahura komeye
raho neza nsoje n'uwo mutumirwa rero wacu
kubera komera cyane
mubwira aho uri se Muvunyi we
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
mu burasirazuba bw'u Rwanda yego
burasirazuba bw'u Rwanda rwose kwirarira ni bibi abantu batanze ibitekerezo kuri Facebook ntabwo nabateriwe nta nubwo nabanenga kuko nitwa njyewe n'ubwa mbere numvishe ibyo bintu ntabwo nigize nandika nahise nanga nimero kugira ngo mbibabwire noneho n'umurimo wanjye n'ubwa mbere mbyumvise ubundi VOA mwajyaga mukunda kuduha nk'umutumirwa kuba mufite nk'umutumirwa nk'akantu k'agashya runaka mugiye kutubwira mukatwereka nko mugashyiraho nk'ifoto nyine y'icyo kintu mugiye kutubwira kuba twatiganiraho ariko nta foto nigeze mbona nagize amatsiko menshi cyane muzamubwira abahe n'ifoto y'iryo gare naryo muzaritwereka kuko dukeneye kurireba
Muvunyi ririho twarishyizeho twari twabanze guteshuka ongera usubire kuri Facebook urarisangaho yijwi rya
mbere ndimoza gusubira yo ntebe natanze nimero ndu umuntu wa mbere nyine ni nayo mpamvu igize ndibona nyine igare ntaryo nigize mbona
nuko hanyuma rero nanone ikindi nakwemerera nuko umutumirwa Munyanziza Gerard yatwemereye yuko aza kutwoherereza andi mafoto meza kurushaho kubera ko twashyizeho twayikuye ku rubuga rw'iwabo hanyuma araza kutwoherereza amafoto meza n'ama video meza nabyo rero turaza kubishyiraho nimuhumure ariko kugeza ubu ngubu hari ririho nuko muvunyi anzura rero
ubwo ndiboze kwihera ijisho nyine hanyuma rero turabashimira cyane kuri iryo kosora mamugena mudukorera mudufasha no kugira ubundi bumenyi twunguka murakoze cyane
ndagushimiye muvunyi radio ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Daniel we
Thomas we
urahura komeye
uraho n'amahoro mubyeyi
na mahoro rwose nawe nuko
yewe nanyu ndagumye ndashimye iteka
yego hanyuma twibutse izina ryawe hanyuma ubwire n'umutumirwa aho uherereye
ya ni Nsabimana Daniel nk'ibisanzwe ndo mukunzi w'ijwi rya Amerika nerereye inyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
ye nuko nuko gusha ku ngingo
grana toma rwose abantu twumiwe mu mugani wa Siriro nangira igare ndaribonye ndumirwa igare ndibaza ngo ugire ikibazo mbariza uwo muntu warikoze
ariko kumva
ese mu by'ukuri igare tumenyereye dusanzwe amagare tuzi turayazamuga tugapidara tugatera mu misozi
mugahagurukira
mukayajomba n'umuntu ikindi ngira ngo mbaza iryo gare ko twumva risa nawe ridasanzwe umuntu yarisa ese ayo magare aragurishwa umuntu yayasanga he uwo mutumirwa dusabye atumenyeshe tumenye n'ibyo atubwira nimba ari ukuri ayo magare abantu bafite ibiro byinshi bwana Toma batari abantu mvuga ko bamwe bariye koko bamwe nk'uko dusanzwe tubi abo bantu baryicaraho iryo gare ntirivunike ngiye nuko tubamenyera ngo umbarize uwo mutumirwa rwose
yakwiyumviye reka ahita agusubiza
ikibazo cya mbere ntabwo nacyumvise neza sinzi niba wasubiramo
nawe aravuga yuko yunga mu rya Siriro ati nanjye byantangaje mu magambo makeya atese iryo gare ntabwo rivunika nuko mbese mu magambo make
iryo gare ntabwo rivunika kubera yuko burya namwe imigano aho ngaho nuva mu Rwanda irahari uzarebe imigano burya ni ikintu gikomeye cyane mbese wakigereranya n'icyuma ubundi bayita ijambo bakoresha ni assiette de charge donko nzi ko nabisaba mu kinyarwanda kamindi yamfasha urebye neza muri aziya bayikoresha bubaka ibintu byinshi cyane
yego
ubwo rero tugarutse ku igare rikoze mu migano riba rikomeye rirakomeye umuntu ufite ibiro n'ufite ibiro ijana yarigendaho
ntirivunike
ntabwo ryavunika njyewe ubwanjye tuvuge ntabwo mfite ibiro bike cyane ariko mfite ibiro hafi 80 maze kurigendaho nk'ibirometero bigera ku 100 ariko sinavuga ko ntabwo turakora amateste ngo dushyireho
abantu banini cyane
kira amagare mugashyiraho ibiro 200 cyangwa bitoki 5 ingahe me ari byo kugenda umuntu umwe cyangwa babiri nk'abana bagiye kwiga cyangwa umugore n'umugabo ndumva nta bantu babiri bagera ku biro 200 ndumva atari benshi aho ngaho na hano ni kimwe nta mpungenge zo ngo byavunika umuganura ukomeye burya cyane ntabwo ari ikintu cyoroshye
hanyuma Daniel Nsabimana yongera abaza ati ese koko riragurishwa umuntu yaribona hehe aho rigurishwa
muri Afurika abantu dukorana nabo bari mu gihugu cyitwa Ghana ushatse kugura wambwiye nka gushyiraho contact nabo kuko baragurisha no muri Afurika nabo muri Ghana bafite amagare bageneye isoko rya Afurika nayo bageneye
isoko ry'Iburayi kubera yuko burya amagare ntago abangana n'ubwo mfata imvuga amataye ndavuga
ubunini
amamoteri niko navuga burya ni nk'amamodoka ushobora kuba ufite kwezi ufite imodoka tuvuge tejo zimeze kimwe ariko amamoteri ataramwe niko urugero ubwo rero no ku magare bakora ibyuma burya bihindura amavitesi bitu nibyo navuga bihindura amavitesi ntabwo biba bikoze kimwe ntabwo biciwe bingana ubwo ufashe igare bageneye isoko ry'Iburayi n'iryo bageneye isoko rya Afurika ibiciro ntabwo biba ari bimwe ariko shasi donc cadre ziba ari zimwe ariko aho bitandukanye no kubishyiramo amavitesi mbese
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Munyanziza Gerard wazobereye mu by'amagare akoze mu migano kuri telefone dufite Ndayishimiye Merkiade we
yego
urahura komeye
halo
yego ko numva usa n'uri mu ndege
amakuru yanjye
ni meza
ntabwo ndi mu ndege ahubwo ngiye ahubwo ndi mu kubera amatarata yari muri uwo mwanya ama generator ayikarahinze
igihugu urimo rero ni iki
wende muri Sudani y'Amajyepfo
urakora iki ariko igira hirya gatoya
ndumudandaza mu isanzu
ye igira hirya gato ariko yizo mashini kubera ko urusaku rwazo ni rwinshi
none n'uru uri kuragumba cyane
ruragabanutse ngaho gusha ku ngingo
oya ingingo nagomba gusobanukirwa no gutahura ukuntu umugano mugomba kugira ko ushobora kuva mu gari abantu bakagenderaho kandi bikomeye
yewe umutumire yabivuze ariko rero reka nongere musabe abisubiremo mu magambo magufi cyane kugira ngo nawe wumve hagati aho ngaho muri Sudani y'Epfo uri kumvira radio kuri online mbese kuri internet cyangwa uri kuyumva gute
ndi gukoresha online kuri internet
ni ukuvuga ikiganiro uri kugikurikira neza noneho rero reka tube tugukuye ku murongo kugira ngo tubone umwanya w'abandi bantu nabo bari guhamagara ari benshi ariko rero nyine umutumirwa kunyure muri make cyane uko igare rikoze mu migano rimeze nimba rikomeye koko Munyanziza ongeraho ukagira imana we yego
murakoze cyane
n'ikindi kibazo cy'umugano donc igare rikoze mu mugano ni igare rigenda nk'andi magare yose aho bitandukaniye nuko cadre y'iryo gare ikoze mu mugano ni ukuvuga ziriya biriya byuma biba bitambitse aho kugira ngo bikoze mu cyuma cyangwa ibyo bita karubone bikoze mu mugano ariko mu kurikora ni ubuhanga butari hasi cyane niko navuga ko bisaba ari uko aho iyo migano ihurira haba harimo ibyuma bihuza kugira ngo bitavunika ubwo rero ikintu nakongeraho ni uko harimo amagare asanzwe navuga yo kugendaho abantu batembera hari amagare yo gutwaraho ibintu ndetse hari n'amagare rwose afite moteri agenda nk'amapikipiki uretse ko ho bitaba kunyonga nayo afite moteri donc ibyo bita velo assiste mu gifaransa ubwo ayo magare turi gukorera ubucuruzi hano mu Bubiligi akaba akorerwa muri Ghana ikintu arenzaho ni uko mbese hari bo turashaka kuyamenyekanisha turi muri Afurika ahantu hose hashobora kuboneka imigano kuko imigano iboneka ahantu henshi muri Afurika kugira ngo Abanyafurika rwose bazabe bayikoresha bagakora amagare bajya bagenda bakabafasha akabafasha gukora uturimo n'utundi ubwo sinzi niba hari ikindi yashaka kumenya ku ayo magare
ndumva bisobanutse neza kubera ko n'ubundi wari wabivuze Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na Munyanziza Gerard uzobereye mu by'amagare akozwe mu migano arayakora akanayagurisha ni ishyirahamwe rye ryitwa No Borders ASBL kuri telefone dufite umusaza na inasomye kantuze kariko yohereje na telefone ndibwira ko ari we cyangwa se atari umuntu bahuje zina. Umusaza
amakuru
ni meza, uraho neza?
Ndaho na kibazo.
Umusaza ngeze ndore, nibyo?
Yego.
Nuko uherereye hehe?
Ndi mu Rwanda, mu Ntara y'Amajyaruguru, mu Karere ka Gicumbi, mu Murenge wa Bwishiki.
Ye, nuko gusha ku ngingo, kuko ibyo wari wanditse kuri Facebook nari nabisomye, ubwo rero ndibwira yuko wasobanukiwe kubera ko umutumirwa yabishubije, ahubwo hari akandi kabazo ushaka kongeraho?
Ndashaka kumubaza hari akabazo k'amatsiko gatoya, ko mbere na mbere ndamushimira. None se arakoze kugira ngo noneho no muri Afurika no bizatwegere, kuko ndumva byadufasha ngo natwe tuyakeneye, noneho n'abanyafurika bazagura ryari kugira ngo natwe bitugereho. Ese ibyo bwari bahekaho n'umuzigo cyangwa nibyo kugenda uri umwe gusa nabo muri na babiri nanga abantu muri na babiri?
Ye, urakoze ngeze ndore.
Batubwira uburyo baratwegereza, uburyo bazabikora, bazagura igikorwa cyabo.
Ye, nuko yakumvise, urakoze.
Yego.
Nuko Munyanziza, musubize rero.
Amagare yo gutwara imizigo nayo arakorwa, ariko icyo navuga ni uko ntabwo kugeza ubu ngubu twari twakora ya magare agendaho ibiro byinshi cyane, avuga kumwe aho ngaho usanga bashyizeho ibitoki icumi cyangwa icumi na kabiri, wenda ibitoki nka bitanu cyangwa amajerekani nka atandatu, ariko gutwara imizigo nk'umufuka w'amakara cyangwa umufuka tuvuge uhagaze hagati y'ibiro tuvuge nka 30 kugeza kuri 50, ubwo ukongeraho umupasaje. Ubushakashatsi buracyakomeje ku buryo tuvuge nitugerageza gukora amagare afite moteri deja arakorwa, ariko ayo dukora ubu ngubu nayo kugendaho mu rwego rwo gutembera, nakorwa mu rwego rwo gutwaraho imizigo, ubwo ibiro biziyongera birumvikana. Icyo nakongera ni uko rwose umugano bagomba kwizera ni ikintu gikomeye cyane, nabitanzeho urugero uburyo muri Aziya bayikoresha bubaka ibyo bita shafudaje, bayubakamo n'amazu, bayubakamo ibintu byinshi cyane. Muri Afurika hari imigano myinshi ifoke, abanyafurika nabo bagerageza kujya bakoresha ibintu bibegereye kandi bakabyaza umusaruro. Ubwo ni muri urwo rwego mu myaka irinde dufite umushinga wo kuzafasha bamwe mu banyafurika bazaba babyitabiriye, mbese bakaba bakora ayo magare nabo bakayakoresha mu tuzi twabo.
Ariko mwebwe imigano mukoresha muyigura muri Ghana, bivuze nyine ko mwatangiye no gukorana n'abanyafurika?
Twatangiye gukorana n'abanyafurika, ubu imigano donc niyo muri Ghana. Ariko njyewe igare ryanjye rya mbere ntunze n'ubu ngubu nyigendaho narivanye i Bugande, donc nuvuga yuko nawo hafi y'u Rwanda barabikora, no muri Zambia ndumva hari abantu babikoze, mbese mu bihugu bimwe bya Afurika bitangiye kumenyekana, ariko bamaze kumenyekana cyane kubera marketing nabo muri Ghana, ubwo n'ahandi bazagenda bamenyekana bukewe.
Hanyuma muri Uganda, ahubwo nyine nibagiye kukubaza ukuntu iki gitekerezo cyo gutangira gukora amagare mu migano cyaje gute?
Igitekerezo cyaje kuba yuko njyewe usanzwe nkora siporo y'amagare mu rwego ariko rutari ibyo kurushanwa by'abaprofesiyoneli, kubera ko imyaka yanjye ntabwo binyemereye, ubu igare ni ikintu gikomeye cyane, ni siporo ntabwo ari byo gukinisha. Ubwo natangiye nkora siporo y'amagare mbese bo hashize nk'imyaka hano mu Bubiligi igera nko kuri 15 hafi, noneho burya iyo ukunda igare ntabwo burya utunga igare rimwe, kubera yuko ku bantu bazi iby'amagare wenda barahita babyumva, hari igare ugendaho ibyo bita igare rya kuruse rifite amahembe ameze nk'amahembe y'isekurume cyangwa y'intama, noneho bakajya
bita
mountain bike, donc ibyo ugenda mu byondo mu misozi mu dushyamba. Donc icyo cyavuga ni uko iyo ukunda amagare ntabwo ufite rimwe abiri atatu akenshi cyangwa ane bitewe n'icyo yakoresha. None ubwo njyewe nageze ahantu ndi gushaka igare,
bitandukanye nayo nari mfite kubera ko nashaka zari bitandukanye n'ayandi ubwo nza kubona ibyogari by'imigano
ku mafoto
ndisanga muri Afrika donc narivumbuye muri Uganda n'ibyo ni ndavugaga ubwo icyo nahisemo ni ukujya gushaka abo bantu barikora hanyuma turabonana ihita ndizamukana ubwo project itangira gutyo.
Wayitangiye ryari?
Nayitangiye muri 2018.
Iracyari ntoya.
2018 nibwo nayitangiye bo gumaze imyaka hafi n'indi ndikoresha.
Nuko. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Munyanziza Gerard nk'uko ramaze kubibabwira n'umuhanga mu by'amagare akoze mu migano. Kuri telefone tuyishime Pacific na Kwizera Daniel tubanze duhamagare tuyishime Pacific. Pacific we.
Karame.
Urahura komeye.
Muraho.
Yego. Wabwira umutumirwa aho herereye?
Ubundi Nyamasheke.
Yego. Ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nagira ngo mubaze. Iryo gare bariho barategura igiciro cyaryo rizatugeraho rihendutse cyangwa kurusha risanzwe. Kurusha igare risanzwe cyangwa rizaba rihenze cyane. Murakoze.
Reka ahita kwibwirira rwose mu magambo make ya Gerard we igare nk'iryo rihendutse kugeza ubu ngubu rigura ngahe?
Kubera ko ibiciro dufite ari ibyagenewe amagare yo ku isoko ry'i Burayi. Nawe uko ibyuma bikoreshwa kuri ayo magare bitandukanye bitewe n'amasoko uko biteye ubwo ibiciro by'iburayi bisa nk'ibihanitse ariko ibiciro byo muri Afurika bishobora gushyiraho ibyuma bidakanganye niko navuga noneho ku buryo bo igare mu Rwanda butinze uko rigura ntabwo nankubeshya igiciro cy'amagare yo mu Rwanda uko bimeze me ayo dufite ubu ngubu ufashe ikadire yonyine utarayandika ibirenge amapine n'ibindi bijyanye nabyo ntabwo riri munsi y'amadolari ndumva ari nka 500
amadolari 500 n'ibihumbi 500
inahanga igare riba rigura 120 urumva riracyahenze cyane.
Kubera ko tugereranyije amadolari 500 n'ibihumbi 500 y'abanyarwanda
tugereranyije bazagerageze bagabanye igiciro.
Arakwiyumvira ubwo ngubwo ndibwira ko agiye kubishyira mu mishinga kubera ko no mu rwamubyaye avuga ko ashaka kuzajya gukora ndabimuvugiye kubera ko yavuze muri Afurika n'u Rwanda ruri muri Afurika Burundi ni muri Afurika.
Gahunda ni ukuzagerageza kubona amagare adafite ibiciro bihanitse kubera yuko turabizi ko ubukungu bwo muri Afurika ntabwo bwifashe neza. Icyo nakongera ni uko mbese turi gukora ubushakashatsi ku buryo twazashyiraho ibyuma bikomeye ndavuga ibyuma byo kuzuza kadre ariko bidahenze kubera yuko burya amagare ahendwa kenshi n'ibyuma bashyizeho dushobora twese kuba dufite urugero natanga dufite amakadere ameze kimwe yakoze mu bintu bimwe tuvuge ariko ibiciro by'amagare abiri ugasanga bitandukanyijwe no kubera amapine burya amaguru zimwe ndumva ariko bayita burya nicyo kintu cya mbere gituma igare rigira stabilite ndetse rigenda neza cyangwa rigera ku komforo nuko sinzi ko nabyo
rigenda neza mu magambo make
rigenda neza burya rero igare ridafite igurudumu nziza ushobora kuba ifite kadere nziza igurudumu ari itari imeze neza ntabwo bikunda cyangwa wumva nta komforo irimo ubwo rero bitewe n'aho n'igurudumu washyizeho n'amapine washyizeho n'ibyo bita pedaye donc hari ugenda unyonga bitandukanye bishobora gutuma ibiciro nyine nabyo bitandukana ariko ishatsi donc kadri ikazaba ari imwe. Ubu nibyo turi kwiga twizeye ko mu myaka iri imbere wenda tuzabona igare ryahura n'isoko ry'ibiciro mbese bidakanganye niko navuga.
Ijwi rya Amerika duhamagara Kwizera Daniel. Daniel we?
Yes.
Urahura komeye.
Muraho neza.
Bwira umutumirwa uherereye Kwizera.
Merereye igahini mu karere ka Kayonza.
Mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Yego.
Ye nuko gusha ku ngingo.
Eh nagira ngo mbaze ese bari bayageze ku isoko ku buryo natwe mu Rwanda twa yakigeraho.
Yewe icyo yari yakivuze ariko bugumye ku murongo yongera kikubwire mu ijambo rimwe kikwibutse mu ijambo rimwe.
Iyo gahunda yo kuyabageza mu Rwanda nayo irahari kuko namwe mu myaka iri imbere rwose mushobora no kuyakora kuko ntabwo ari tekinoloji ihambaye cyane. Imigano ngo irahari ariko icyo nakongera ni uko imigano yose ntabwo nanone ikoreshwa kuko burya nayo irimo itandukanirizo. Kuburyo dukurikije ibyo maze gushakamo nabwarusheshe mu migano hari imigano irenga 1,500 itandukanye ku isi yose. Ubwo rero umugano wasanga aho mu Rwanda wasanga mu Bushinwa wasanga muri Brazil nabwo yose bari kumwe kubera ko ntabwo ibona izuba rimwe ntabwo ibona imvura zimwe ntabwo mbese ibyo ni byumvikana ni kimwe n'ikawa ntabwo amasaha yose aba kimwe donko ariko imigano mu Rwanda uko nyumva nyizi naho ngaho mushaka kuzayakora rwose kuko niba i Bugande bayakora naho ngaho mwayakora.
Ijwi rya Amerika mu kino n'ikinyarwanda noneho duhamagare twagira Yezu Marcel. Twagira Yezu we
Baramekarame Thomas
uraho nanone
uraho neza
jewe nzahuriho ahubwo ubwira umutumirwa aho uherereye.
Mutumirwa ndi ku ivuko ryiwe ndi mu Rwanda Kigali Kibagabaga.
Yego.
Mu busanzwe uko bugenda bucya bimaze kugaragara yuko umugano ari igikoresho kivamo ibintu byose 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 bikenerwa mu buzima bwacu bw'abantu bwa buri munsi.
Tanga ingero
kidutangaje
tanga ingero
tangaje cyane n'iri gare.
Yego mbere y'igare tanga ingero z'ibyo imigano ikorwamo cyangwa ikoreshwamo.
Murakoze. Imigano umugano uvamo intebe nziza cyane, umugano uvamo ameza, umugano uvamo igikombe, umugano uvamo amasahane, umugano uvamo indi mitako inyuranye, uturu tw'utu etajeri, utuntu tw'utubati. Nuvuga ngo umugano njyewe maze kubona ibikoresho birenga 10 bikozwe mu mugano bitewe n'ingano yawo. Ariko icyo nshaka kumubaza, urabona nk'ubu ngubu ari mu Bubiligi, muri Afurika yatubwiye ko bakorana bari muri Ghana
no muri Uganda, niho yakuye igitekerezo
mu Rwanda rwa rwego rwo kwigira no gukunda iby'iwacu tudategereje ibiva mu mahanga. Ni ngombwa ko bashyiramo imbaraga kugira ngo nibura buri gihugu bagire mu ishami, nubwo amagare yabahenze ariko aboneke. Ikibazo cyanjye rero gishingiye aha, mufite gahunda ki ku buryo mushobora gufatayinga ibyo bikoresho mu magare hirya no hino? Noneho nk'uko nguko mu Rwanda turi kurwanya ibiza dutera imigano ya kijyambere yavuye mu Butaliyani, migano myiza cyane iterwa ku nkengero z'imigezi n'ahantu mu bishanga. Iyo migano zo hazaza uretse abayigura bayibyaza umusaruro ku ibyo bikoresho, ariko ubwo dukeneye no kubona amagare akorewe hano mu Rwanda yo mw'uwo mugano. Mufite gahunda cyo kuza gukorera mu bihugu byanyu kuko ikibazo
gihugu mbese Marcel
ngiye mukahitamo bujyana ahandi ugasanga turasigaye.
Twagira Yezu kubera ko twagira Yezu mu by'ukuri icyo kibazo yari yagishubije. Ahubwo ndumva nimba numva neza nk'ukurikira neza, ahubwo ndi nko kumubaza ngo muwe mwaka ryari, ndumva ari cyo ushaka kumubaza
hari. Yego none aka kandi kabazo ni wowe ndagatuma nuko gutuma
jewe kamirindi.
Ehe ni kuvuga ngo buri gihugu ijwi rya Amerika rirahakorera, nkuko hari abanyamakuru basura abantu bafite impano zitandukanye. Dusabye abanyamakuru b'ijwi rya Amerika bakorera mu Bubiligi ko bagenda bakagirana ikiganiro nabo, inkuru ndende izamara nk'iminota 10 bafata video agapedarigare akarijyaho akaricurukura mukazaduha video mu nkuru irambuye Tim Harris shimwe akayinonosora neza akayishyira ku rubuga tukayibona. Icyo cyo ndakigutumye muzagikore.
Ndabibwira bankuriye kubera ko jyewe murantuma ngatumika ntabwo mfata ibyemezo, ariko ndagutumikira rwose ndabikwemereye. hanyuma igisubizo bazampa
namwasuye ka karundi ka kanonori mitsi
yego
mwaragasuye harabandi mwaje musura harukuru mukura mukora inkuru ndende ku kintu iyi nkuru yirigare muyiteho iyi nkuru yirigare muyiteho ubwo dutumikire tuzabona mu minsi iri imbere bikozwe
yego nzagutumi ndagutumikira uyu munsi hanyuma igisubizo bazampa nzakikugezaho n'abanywanyi bijwi rya Amerika nzakibagezaho nshobora kunyura kuri radio nshobora kunyura kuri Facebook mbese nzakubwira igisubizo rwose bazama ariko rero nishyiriho agakeregeshwa kanje ibyo ntabwo bigoye birashoboka kujya kureba uyu mutumirwe wacu hanyuma akaganira n'abanywanyi ndako akaganira n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika munyanziza nawe ndumva bitakubangamiye
ntabwo bimbangamiye gicuwa ahubwo icyo na nabwira uwo mugenzi wacu nuko kuri iyo Facebook yanyu ngo nshobora kuza kohereza amavideo amwe n'amwe yakorewe hano hanyuma akayabona aho mbigendaho cyangwa ibiganiro najyanye n'abandi banyamakuru nshobora gusangira ibyo bintu nakoze kuri iyo Facebook ya Ijwi rya Amerika hanyuma nawe akayibona numva nta kibazo hanyuma igihe cy'uko bazayakora ni ikibazo kitari igihe kirekire kubera yuko navuze ko tekinoloji yuko ayo magare idahambaye cyane ariko rero nanone ntabwo burya igare ni ikintu navuga none danger sinzi ko nabivuga
mbese gishobora gukomeretsa umuntu
gishobora gukomeretsa umuntu nanone ntabwo ari igikinisho kuko bisaba kamera nanone indi ubundi bumenyi vraiment ni nk'uko wakanika imodoka cyangwa wakanika moto kuyakora nabyo muhaye urugero nasuye inganda ziyakora zitari nkeya gukora igare rimwe byibura bifata nk'ibyumweru bitatu cyangwa bine ubwo rero kuyateranya nabyo biba bisaba harimo imibare hari ukumezira kubara inguni kubara geometri ku buryo wibeshye gatoya bishobora gusambuka nk'uko ariko ubumenyi ntabwo ari indege nuko bakora ariko ni ibintu navuga yuko bagomba nabo kuzabyiga bakiha igihe cyo kubyiga imigano irahari n'ibyo byuma birahari bo asigaye ni ukubiha igihe bakabyiga numva nta kibazo kirimo
yari yabajije mbese ati nk'umwaka wagezaho umushinga we ku giti cyawe Munyanziza Gerard mu Rwanda wabivugaho iki
navuga nko mu myaka mu gihe utangiye umushinga kenshi imyaka mike ni nk'itatu kuko natwe hano navuze ko tumaze imyaka ine tuwutangiye ubu navuga yuko aribwo zitangiye gufata kandi imyaka ine ishize nubwo hajemo kovide ariko imyaka mike navuga ni nk'itatu ikintu asaba uwo muntu ni ugushaka abantu n'ubundi basanzwe ari nk'abakanishi burya abakanishi iyo umusobanurira ikintu ahita acyumva abakanishi kandi aho ngaho barahari bakimeza bataranabyize mu ishuri kandi bazi gukora neza ibintu bya mekanike ubwo akabiyegereza bagatangira gusoma ibintu by'amagare bagasoma uburyo ibice bitandukanye by'amagare ukuntu za geometiri zitandukanye burya igare ntabwo ari kimwe n'irindi nk'urugero natanga ushobora kubona igare burya tuvuge birukankaho velo de course hari indi moderi isigaye igezweho yitwa gravel donc bijya kumera kimwe ariko uyarebye wagira ngo ni amagare amwe ariko biratandukanye cyane ntabwo ari ntagare amwe ariko nk'uko umuntu utazi igare aho atira ni igare ni igare kimwe n'ayandi ndigiye ho nanyagirwa ariko ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe donc inama namubwira ni uko niba wumva vraiment ashaka kwegera umushinga ni ugutangira gusoma ibintu bijyanye n'amagare akareba amagare atandukanye ibice byayo uburyo izo za geometiri zitandukanye n'ibindi
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite John Ndikumana na Damuru be wihanganye tubanze tuvugane na Ndikumana Ndikumana we urakomeye
ndabona komeye bwana Thomas Kamirine
bwira umutumirwa aho uherereye
yewe nitwa Uwimana Jean Mutendi hano muri Kirehe
nabwo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda
gusha ku ngingo
yo numvise iyo gare ari gare itangaje cyane
eh
ariko numvise iyo gare ari gare itangaje cyane n'ubwabo nari ndi ngingo y'umigano
yego
ariko numvise iyo gare yatwe ari iyo cyane ko yakori yishya ko ari nahindutse niba nibeshye ngiranye n'andi magare.
Umva kugeza ubu ngubu kubyerekeranye n'ibiciro nabyo twabivuzeho kugeza ubu ngubu na magare yakorewe uburayi ayo mu burayi yarahenze yavuze uko nka cadre imwe ishobora kugera ku madorari 500 n'ukuvuga nk'ibihumbi 500 ubwo rero ariko ibyo mu Rwanda muri Afrika nabyo yavuze yuko abyitayeho imishinga ashobora kuhageza ibyo byose by'ibiciro azabyitaho urakoze cyane.
Ego nawe murakoze.
Hanyuma duhamagare Damour. Damour we.
Yerewe neza.
Urahura komeye.
Eh ndende mu ngororero mu murenge wa Hindira kagari ta Runyinya mu ntara y'Iburengerazuba.
Yego, banza ubwire umutumirwa n'irindi zina ryawe.
Eh nitwa ndi kumana za Damour.
Eh ese niwe ndi burya ndahaye. Izina ryawe narihaye undi muntu. Bibaho umuntu ashobora kwibeshya. Yego komeza ndi kumana.
Ndewe kibazo na wazo mutumigwa. Wenda byinshi bagenzi banjye babigarutse ariko icyo namubaza iryo gare rimara nk'igihe kingana iki ugereranyije
uburambe bwaryo.
Rimara nk'igihe kingana iki wenda ugereranyije n'andi magare asanzwe akoze mu byuma.
Yereka gusubize.
Iryo gare garanti dutanga ni imyaka itanu. Ni imyaka itanu ya garanti ariko navuga ko nyuma y'imyaka itanu igare bari pfuye cyangwa cya giti kiba kirangije ubuzima bwacyo garanti nuvuga ni igihe baba bashobora kudepana igihe kibazo n'iki byose ariko igihe cyaryo ryamara ntabwo ngo ryamara imyaka icumi cyangwa biterwa n'uburyo rikoresha ariko burya igare ritagize impanuka cyangwa iki rishobora no kumara imyaka irenga icumi cya makumyabiri bitewe n'uburyo rigenda ni ukuntu urikorera entretien ubyitayeho ukarihanagura ukarisiga amavuta ibyuma ukajya ubifata neza ukabihindura ibishaje ukabihindura burya ibyo gare by'imigano ni kimwe n'amagare yose ni shasi niyo mugano ibindi ni ibyuma ugomba guhindura bibaye ngombwa ni kimwe n'ibindi gare bisanzwe rero ifo gukora entretien guhindura amashene guhindura amakasi
kagufi ariko
biri kugenda bazagera nko mu Rwanda ryari
ibyo nabyo yabivuze ati umushinga umara nk'imyaka ibiri itatu yine gutyo ati biterwa n'ukuntu ibintu bigenda nawe yavuze ati nko mu Bubiligi ati tumaze hafi imyaka ine dutaguza atari ku mushinga utangiye gushinga imizi mu magambo makeya nabyo yabivuze urakoze
aba murakoze ibya Amerika ndabakunda muzamamagare no muri tasha bawe
yego ndagutumikira. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga turaganira na Munyanziza Gerard akuriye ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL mu Kifaransa ASBL hanyuma No Borders bishobora nko kuvuga nta mipaka ni umuhanga rero mu by'amagare akoze mu migano hanyuma Munyanziza wakomeje kuvuga ku kintu ko bashobora kwikorera amagare ubwabo ahubwo icyo ngicyo nagira ngo tukigarukeho tu nabanywanye bijwi rya Amerika bongera kubaza ibibazo aho tugeze baba ari byo bibandaho abantu bashobora kwikorera ibyabo bakurikije ibyo bafite wabo hanyuma kandi ka kabiri nako kinsanganyamatsiko ninjijemo nibyerekeranye n'ibidukikije mu magambo makeye abantu mu Rwanda imigano irahari nk'uko wabivuze ariko imigano yose ntabwo ari kimwe ariko ndakeka imigano Marcel twagira Yesu yatubwiye ko hari imigano bazanye bakuye mu Butaliyani bahinga nko ku nkombe z'imigezi n'ibindi ndibwira yuko imigano yari yose wayikura muri Brazil ushobora kwijyana mu Rwanda ikahamenyera mu magambo make no mu Rwanda bifite imigano none ubwo ngubwo ahubwo aho ngaho rero wabwira icyo abanyarwanda kugira ngo barebe imigano yabo nkuko Marcel atubwiye ko bayikoresha n'ibindi byinshi cyane noneho rero barebe n'imigano yabo ishobora gukora amagare
Icyo nababwira cya mbere ni ukureba iyo migano iyo ikuze igera mu burebure bungana butse, hanyuma ikagira epeser, sinzi uko nabivuga, mu
ubunini
bwawo bukaba bungana gute,
umubyimba
wawo ukangana gute, hagati wana umugano kuntu guteye buri harimo distance hagati ya benu
ninuze ni ingingo ingeri
ingeri
ingingo ingeri
mu ngingo hagiye hareshya gute, kuko ibyo byose bifite akamaro mu kugira ngo umenye niba uwo mugano waba ukomeye cyangwa udakomeye. Ikindi navuga ni uko umugano burya ushobora kuwubona usa nk'ubyimbye ukomeye ariko utarakura, rero kugira ngo umugano umaze gukura ube wavanamo ikintu ifo gutegereza byibuze imyaka itanu.
Igiti kimwe cy'umugano kigomba gukura imyaka itanu kugira ngo kibe gikomeye neza.
Cyo gikomeye neza ube wakivanamo ikintu gikomere, kuko umusaruro imaze nk'imyaka ibiri nubwo ubona warashishe ari muremure ko ubukiri muto utarakomera, izo ngingo zitarakamuka ngo zikomere. Ndumva ibyo byanga ari by'ibanze. Hanyuma ikindi nakongera ni uko ntabwo ufata umugano uvanye mu ishyamba ngo uhite ukoramo igare, hari izindi etape interimediyeri uwo mugano ugomba gukorerwa,
kuwutegura mbese
ifo kuwutegura ntabwo uhita ukoramo igare ako kanya,
birimo nko kuwumisha.
Kuwumisha hari n'ibindi bintu bawushyiramo kugira ngo burya uvemo isukari, ko umugano urimo isukari kugira ngo isukari ivemo, hanyuma n'udukoko twa dukoko turya imyaka
n'ibihingwa n'ibimera,
tutazawataka kuko urimo isukari batakora izo posede utwo dukoko dushobora kuza kurya. Hanyuma ubwo wamara gutunganywa mese nibwo batangira kuba bawukoramo igare, ariko ibyo bisaba ko banza kuwutegura, nabyo n'ibindi ko kuwutegura ndabona.
Ariko rero nyine mu magambo makeya, bene iyo migano umuntu ashobora kuyihinga akayitaho akazayisarura, mu magambo make birashoboka
rwose.
Ntabwo ari imigano gusa yo mu iriya yo mu ishyamba mbese, niba ariko navuga ya kimeza, nuko ni igihingwa nk'ikindi. Iyo ugiye mu rwego rw'ubucuruzi business, urabitegura ukagira umurima wo guhingamo imigano n'ibindi.
Nibyo rwose, uko kuwutegura abahaye n'abayihinga kugira ngo bayivane n'izo ntebe bavanemo iyo mitako mugenzi wabo cyawe uzavuga. Ariko nawe ngaho mu Butaliyani avuze hari abunzi nge banayihinga kugira ngo bayirye, kuko imigano naribwa nubwo ubibwira abantu babyemeje, ariko imigano nabyo ni nk'ibijumba, bayirya nk'ibijumba ikiri mitoya. Ariko
yego, usibye ko nabwo ari ubwoko bwihariye, ntabwo byose, ntabwo imigano yose iribwa. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Claude na Adelin. Claude we,
niri kame
uraho, urakomeye?
Ndakomeye mwebwe?
Natwe turaho. Wabwira umutumirwa irindi zina ryawe naho uherereye?
Mugisha Claude.
Mugisha.
Mugisha Claude.
Haba Mugisha. Yego.
Claude. Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda hehe? Mu Rwanda hehe?
Hari igare ryakozwe. Nda ryarakozwe ubwo ryagera ku isoko rigura amafaranga angahe?
Niko se haba Mugisha. Haba Mugisha.
Karame.
Usibye ko utavuze mu Rwanda, mu kahe karere uherereyemo? Na kahe karere urimo?
Mu karere ka Gasabo.
Yee, nuko. Gasabo ni Kigali. Maze rero haba Mugisha, utubabarire, ibyo byose yabivuze pe. Igare ryarakozwe, riragurishwa, usibye yuko nyine ubu ngubu ari ku isoko ryo mu Burayi ariko yabwiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika muri iki kiganiro ko no muri Afrika bizahagera maze rero urakoze ahubwo uze kujya ku rubuga rwacu uraruzi ni wa3@ radio yacu vewa@.com maze no kuri YouTube vewa radio yacu iki kiganiro uragikurikiramo rwose byose ibyo ngibyo wibaza yabivuze urakoze cyane
bigagera muri Afrika rigura
yabivuze nabyo ntabwo umushinga uraza yabivuze uze kujya ku rubuga rwacu no kuri YouTube yacu urabibona urakoze cyane ye ijwi rya Amerika noneho duhamagare Adelin urahura komeye
natashime imana
uherereye Adelin
Bujumbura mu Burundi
irindi zina ryawe ariko rero uri mu rusaku
ntabwo ndi mu rusaku
numvaga abantu bavugira inyuma yawe nuko gusha ku ngingo
turasaba umutumire iyo gari ibujumbura ibyo hashize ubwa mbere muri Afurika
ye arakumvise ubwo ngubwo bizaterwa n'isoko ryaho nimba hari isoko ryiza zabyiga zakubwira urakoze
namwe murakoze
ijwi rya Amerika mu kiruni cy'ikinyarwanda nuko munyanziza tugaruke kuri iki kintu noneho kibidukikije umugano ufitiye iki ufite kahe kamaro ubutaka n'ibidukikije muri rusange
umugano burya ni igiti cyiza kuko gifite ibintu byinshi cyane kimariye ibidukikije ikimwaheraho nuko umugano burya ni ikintu twahoze tuvuga nyine kivamo ibintu byinshi twavuga iby'amagare tuvamo intebe ibitanda n'indi mitako kubaka ikiza cy'umugano rero nuko nkuko nabivuze uwuhinze usarura nyuma y'imyaka itanu gusa imyaka itanu umugano uba ushobora gusarurwa tanditswe ibiti bisanzwe tuvuge bubakamo amazu cyangwa n'ibindi bitandukanye igiti kugira ngo kizere burya n'imyaka 20 cyangwa 30 cyo ni icya mbere urumva ni avantage ikomeye ku mugano icya kabiri ni uko umugano burya iyo ubutemye urongera ugasibuka ukabyara inshyi igiti gitemye akenshi biba birangiye
yego
icya gatatu umugano uburyo urwanya isuri nuko abantu bafite ibibazo by'amazi atwara ubutaka bateye imigano ifata neza ku ubutaka ku buryo nta kibazo amazi atakongera gutwara ubutaka icya kane nakongera ni uko umugano ukurura cyane ibyo bita sewuze sinzi uko babyita mu kinyarwanda
ni twabyita ngo ibyuka bihumanya ikirere ni ryo jambo twabonye mu kinyarwanda no mu kirundi ariko rero ubundi nyine ni byo ngibyo by'ibyuka bibi mbese
bara ukuru ibyo byuka kurusha ibindi bitsi bisanzwe
ni ukuvuga umugano ukurura ibyo byuka bibi ukabimira none ukajugunya mu kirere imyuka myiza
nuko bimeze rwose ikindi nakongera ni uko umugano uvamo n'ibindi bintu ivamo impapuro uvamo ikikindira ivamo hari n'abakoramo tekisire ivamo imyenda
yego
havamo ibintu byinshi hari abakoramo amakara yo gucanisha kurusha andi kubera yuko urumva imigano niba bayihinga buri myaka 5 bakayisarura ntabwo ari kimwe no gutema ibiti bizongera gufata imyaka 20 cyangwa ibintu nk'ibyo hanyuma icyo narangiriza abana bavuzeho mu kanya ni uko n'umugano ushobora kuba ikiribwa donc imigano mu Bushinwa baraburya hano mu Burayi nuko twatangiye kuyirya ariko ndakeka kenshi bwiye abanyafurika ko umugano uribwa akenshi baraguseka ariko nakongera ko umugano ari ikiribwa nk'uko wajya utujumba tukiri dutoya cyangwa ibyo bitaga impombo kera sinzi nabikira mu Rwanda
noneho nkugoye gato muri urwo rwego rw'ubuhanga rw'ibyuka bibi no gutanga umwuka mwiza wavuze yuko umugano urusha ibindi biti kunywa gufata ibyo byuka bibi noneho ukabihinduramo imyuka myiza ukayisubiza mu kirere. Ushobora kugereranya mbese kuko kuvuga ngo irusha ibindi biti, hari ikigereranyo waba ufite?
Kigereranyo hafi aha ndumva ntari kukibona neza, ariko ni ibintu nakozeho ubushakashatsi. Sinzi niba nabyo mbifite byanditse, nahita mbibona ako kanya. Ndumva namungoye ko numva babona byanditse nawe akabona vuba, ntabwo nari nabiteguye, icyo kibazo ntabwo nari nagiteguye.
Yego,
ariko byo ni ibintu bizwi rwose ko umugano ukurura ibyo byuka kurusha nabibonye ni inshuro ebyiri kurusha igiti gisanzwe.
Ni ukuvuga umugano unywa ibyuka bibi inshuro ebyiri kurusha igiti gisanzwe, ugahita usubiza mu kirere imyuka myiza nanone inshuro ebyiri kurusha ibiti bisanzwe?
Nuko
ndibwira yuko
yego murebatswe nuko umugano burya ufite ibyo bita pouvoir correction. Donc ni ukuvuga yuko muri decoration mu gutaka burya imigano isanga ahantu henshi, kandi mbabare bari gusona mu rugo mu buryo bwo gutaka mu mazu, mu gutaka mu mahoteli ndetse no mu bitaro bashyira n'imigano, kubera ko imigano ifite ubwo bwiza bwo buranga butuma ureba ukumva uranezerewe
ukaruhuka mu mutwe no mu mubiri
ukaruhuka mu mutwe.
Aha, Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro, kandi ku murongo dufite umuntu witwa Martini. Reka muha akajambo gato cyane. Martini, Marta, urahura komeye?
Ndi kubumva.
Vuga cyane.
Ndi kubumva.
Ngaho akantu kagufi cyane washaka kuvuga kagufi ariko.
Nashimye cyane ku mutumirwa ku rugo ubuhanga bwe bw'umugano gukoramo igare. None ndi gushaka kumubaza, none natwe ndi muri Kongo, ndi hano Igoma mu mujyi wa Goma. Natwe ino ko dufite ahantu henshi hari imigano, iwe no nta kuntu bazaza natwe bakatwigisha ubwo buhanga, natwe izo migano natwe tukazibyaza umusaruro. Murakoze.
Marta, irindi zina witwa nde?
Yitwa Njiruwonsanga Marta.
Urakoze cyane Njiruwonsanga.
Bazadufashe natwe batwigishe kuri ubwo buhanga, natwe umugano natwe butugirira akamaro kubera turazifite nyinshi.
Yewe, urakoze cyane Munyanziza we.
Urakoze cyane, turabakunda cyane.
Natwe turabakunda Munyanziza. Mu munota umwe rero wanzura ikiganiro, wumvise icya mbere abantu babifitiye amatsiko cyane, icya kabiri barashaka nabo ko bibageraho, kandi bavuga bati imigano turayifite. Mu masogonda 30 gusa anzura kuri utwo tuntu tubiri.
Icyo nakwanze ni uko imigano nibyo ko irahari, igisigaye ni ukubwira bene wacu bakagerageza kwita ku bumenyi bw'amagare, hanyuma bamara kwiga ibyo bijyanye n'amagare navuga bakiga teori rwose uburyo igare rikorwa, ntabwo ari ibintu bizobereye cyane. Hanyuma mu mishinga dufite mu myaka ibiri itatu iri imbere twazabafasha rwose kwikorera ayo magare ku buryo byagirira akamaro Abanyarwanda, Abarundi, Abanyafurika muri rusange. Ko birateye isoni kubona ubukire Afurika ifite, ariko ugasanga akenshi butamariye Abanyafurika nta kintu ubwo bukire bwa gakondo bwa kimeza bubamariye, kandi bafite ibintu byose. Ubwo rero muri make batangire rwose basome, hanyuma ubwo tuzavugana ababishoboye bamuntakita, hanyuma tukazakora uko dushoboye tukabafasha bakikorera ayo magare. Ndumva ari ibintu tuzabafashamo kandi bishoboka.
Munyanziza Gerard wazobereye mu byerekeranye n'amagare akozwe mu migano, washinze kandi uyobora ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane. Namwe ndabashimiye.
Namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika mwese, iyo muva mukagira ndabashimiye rwose bimvuye ku mutima. Murakarama.